Abiseko muimbi wa mo murundi omulala yenze kasozi na ntakwa bigambo atoba nokuyimba na kufuru mulimu bo musanyu saera bali owimbi oyo kitone kyo kuyimba champa sandi mufumbo songa nasomane balu ezo zirina naba wagiza bawagira binyimba kwe mwasi masifunanga kuwera kwe mapu mula mungu ifunira bambuza tirwaji orude okuyiye bilala katolwa lero chenzizo kwa nukula kwe kalira ulire viendesi Wali wovu radobu kabi abantu Buli wempi daye mbozi ulirwa Wano mu Uganda nesezi dirira Iko siravia nebula ya chivundu Buno mbola devu situde nkundi Anti yesirimu amiga abantu Batencha anonya kuna bufumula Na yena chizula te wachali dagala Ulamu mkakabi noja zirina Berubalu mkute sente tezigasa Umavu ya ndikabi ngali tungwa buwanana Nana yomu kaku wa sirinja aligula Kato mkaka no umavu tugenda mutaka Banange tulabye yensene uoma Chemvanga mbobanga na umpagira Tulia kubia fesirimu atumira Wachi perekeleza nga tulimurugendo Zeruli ntwala nditebiweze Katonda waleto buzibu Wayagala tofetu kweo Bachi wadida ubutwanda mozisa Nobusa mumbere ngeoma Katefena watufura bayala Eye mbere yetu zimbe mibiri Katanya mwenge na kunywa bwaviri Kwa kukira na weweze mbebe Atova walakira ukuzala tuyali Eye mbere yeyasa abantu Atimu kujiria tujiria tuwesisi wala Kuba tutya nnyo butwa bukambwe Ugenda anusanga omuwala nganyirira Naye buli omu nga mwesamba wala Songa mu butuufu tubikka ku maddu Era lwedda funamugambako Kati bw'aba mulwadde kwa mukwanyi tomanyi Ng'emmere yo gyita webatoolako Olw'ofudde n'awako obusizeewo Ate namwandu gw'oleka ng'anyirira Bw'aba mu Kampala addukireyo ejjinja Bw'atuukeyo n'abumetta abalala Owe Masaka yatukira mu Kampala Laba namwandu bw'abuuka Katonga Kyemba ngamba nze sijatya bimyula Kuba ne bw'obitya sirimu akumira mpa watalika baffe n'atuggwawo Nze luli ntwala ndidde ebiwezi Okumanya sirimu yaleta obuzibu Ewali kubo lyakwetanga kufa Boze byemikwano fena tubiveeko Naye bwe tubireka ensene tubowa Omwami omufumbo bwe weekuuma ennyo Mukyala w'olwalino baalo oliyoola akazito Kuba ekyetaago ekyaffe kikambwe W'olikwanira eyabuuka Katonga Ng'ate n'omukyala oluusi abaliga Okwejjuukiriza nga mukwanya akalina Laba omuwulu agenda okuwasa Okakasa otya munno gw'oleeta Gw'atalina kyuma ntosooka kupima Oyo gw'oleeta mulwadde muvundu Nyaba omukyala wakuuma bufumbo Okakasa otya omwami anaakuwasa Okujja kw'omukyala ng'oteebya akalulu Laba nnyabo ofumbiddwa eddambo Kyemba ngamba nze sikyatya bimyula Kuba ne bw'obitya sirimu akumira Mundeke neeriire byaki bye ndireka Kale luli ntwala ndidde ebiweze kumanya sirimu yaleta obuzibu siroza yalizula ddagala ngenda nentuula mu nnyumba obwomu nenneepima mu ndabe nga ŋŋenda nammwe era nkimanyi gwe mulimu buli kaseera okwewunaganya oba ogejjanga nze oyinza okuguma naye ebyo boogera bikusuula emmeeme abamu bagamba nyosooka kugejja bw'ovaawo n'ofuuka omukalu ati bw'okogga nabwera musango ne bakuyeeya munnaffe agenda oba siriimu taliiko ddagala mwamanya mutya makubo omwayitira abantu baffe bangi abatufudde nga tulimu ebyo ebyokwewuggoosa eyandirwadde ne tunoonya eddagala olugira luti nti alwadde ekigambo ng'omuzannyi waffe Moses Luswata lyaliddeko eriwedde emirimu naye ffe mu kifo ky'okunoonya avumula twaddanga eri nti alwadde kaveera kati kyendabye tufuuke bajaasi tudde mu lutalo nga tukutte ennwanyi tweweeyo gwe linoga yavaawo abasigadde tusonge busonzi kuba tetulina wakuddukiranga ono siriimu atumazeko eddembe ayi katonda waleeta obuzibu wamma wayagala ffenna tuggwewo n'amawanga gaffe ogazze emabega oba okwezimba kiraba kizibu nnyo labira ku bye tukola mu uganda ennamba tewali ggezi lyakwettabulula oli omu kyakwata yetebagira uganda yatu efuuse matongo oli omupangisa bw'ate bazimbe najjukira nti siriimu amulesa owaffa mu bwalwala essujja akeera nkya kunoonya agigula ngate n'omulala bw'ateeba okugula najjukira nti siriimu amumira ebadde faamu ennungi obulala kati raba bwefuuse ekibira n'omuntu bulamu nabwo bwaggwaawo buli muntu yafuuka ekisolo oli naggagga eyazimba emizigo naye kati takyesimbwako oba ennyumba ebadde ku kasanvu asaba mulamba omwezi ogujja nalaba n'owettima eyewasana gy'embeera yagobaakaye ku nju ng'apookya tenju yange nazimba y'abalamu walwadde siriimu genda awalala buliriza nga ye n'abisiba abisitudde abikubyeyo erukuli bwe waayita ennaku nga ye ne lutwala n'atuleka mu bulumi bwa kitalo naye ka ye munnaffe watuleka mangu nnyo kasita ffenna gye tugenda okujja katusabe ng'essaala ne mukama ng'ayamba tusiika n'omulundi omulala n'oyo amiisi eyakugoba ng'okwokya akimanye byansi byakuleka kyenva ŋŋamba sikyatya bimyula oba ne mubira siriimu akumira baawo ataligenda naawe ky'ogenda nze lulintwala ndidde ebiwezi bye byange.